Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba
ndatura ndapeza kasu ndine wamai ndatura kasu ndi mpini omwe zathu zomwe tizipepetse ngati mulako walomwe kusungira chikondino tiziyambire tulelo lomwe chikondi sichifuno panga predict ndimakukonda mwaiweyo adikt ndinalepeshe tokame like a doctor ask me in short I can call you my dose courage ha ben ndima wanga mwawina ngemo ya chikondino mwawina ndawina umatangu ucheza nkani nditiwas stress me away palida zoduas ha ndiwe wabwino abale ndalo la kasu ndi mpini ose ndiwe wabwino umati wa kucheza ndatula ndapeza kasu ndi mpini omwe
bwela kwa kohani unasinta dzambili pamoyo wanye ndika madzi ona kumazi fananiza sinebi wadzulo azanga kudaba zakalibelanga chili chose chinasinta makolo akukonwera zamakalibe ako anindiwe mbambande suzi wa maboza kwako ndi kucheza ali ndiwe number one
I'm see ndiwe wabwino umati wa kucheza ndatura ndapeza kasu ndi mpini omwe
ndiwe
wabwino umati wa kucheza ndatura ndapeza kasu ndi mpini omwe ndiwe wabwino umati wa kucheza ndatura ndapeza kasu ni pini omwe
ndalo ndani ndikumvera nyimbo za pamwamba pamalawiwanga.com.